It's a return of production.
Bagabire mere ya mukama bagiri abona. Yasina bino bye mpitayita nagwa ku Musamaliya omubulizi w'enjiri ekwata ku Mukama yali wakataketakete yali muwanvu teyali mulungi yayina ne Bayibo nga bikula lunyiriri ku lunyiriri ebigambo ebimuvaamu nga bivumula emitima egyo egiruma jangu ewa Mukama gabesanyu yeyakumanyanga gwetone manya namukwasa nze byange byonna yeyamanyanga ze sine manya takadiwa data tagwa peyi amaziga gasimulai mbomwekwata kigambo kimu kyokkosa omululwe jangwe wa Mukama gabesanyu omutonzi waffe ebitonde byonna yatumanyanga tetune manyai chigambo chimu chokoso we jangwe wa Mukama gabesanyu omutonzi waffe ebitonde byonna yatumanyanga tetune manyai takadiwa tatatagwa peyi amaziga gasimulai bwomwekwata tolimbalimbi bwanga bukato alina muka bitira bya munsi nabyo bitonde nga gwe bira biwa mulamu nga sayi bitomera bamitima minafu omutonzi ali omuyeka omutonzi w'ensi n'eggulu omutonzi w'ebitonde byonna y'omutonzi wange nze gw'ensinza era yensa byonna kigambo kimu kyokkosa omululwe jangwe wa Mukama gabesanyu omutonzi waffe ebitonde byonna yatumanyanga tetune manyai kigambo kimu kyokkosa omululwe jangwe wa Mukama gabesanyu omutonzi waffe ebitonde byonna yatumanyanga tetune manyai takadiwa tatatagwa peyi Sika gasimulai bomwe kwata Ponze danger wo emikono mpanise ye right oh my god namungere kangerekere yonji eyamanyanga ze sinema nya ndikuachiruga badunda osinziwe otenderezewe ekitiibwa kyonna kikuddirenga ekiseera kyonna ayi Mukama taata ndi mugumu kkubo linange wentunula gye nvudde n'ebyempiseemu kibadde kisa kyo taata ndi mugumu teri agenda kwekiika mu kkubo lyange bulya n'ekiika mu kkubo lyange agenda kuziŋŋama taata fuga. Fuga, fuga, tata, fuga, fuga, no.